ɓurdindinol waɗi hakkunde rewɓe e worɓe. Dewlingol sukaɓe rewɓe ɓe jonayi acce debbo du no wodi hakke mum. Ɗum woni ko winda ko neɗɗo wawi jangude nder kulle ko rewɓe ɓe jogi subaka o. Ɓe ummakina bangere plateau Nyamey warde stade général Seni Kounthié. Ɓe tokkiri essentiaire Mali Bero. Ɓe rewɓe gaɗi yaadu koyngal kiloji jeegom. Madame Katambe Mariama ardiɗoɓe haali dalila yaadu ndu.
Yaadu ndu hunde mawnde no ko min goni miɗen gaɗa ngam ƴamtude hakkeji rewɓe. Ko anduɗon no wodi dewlinol sukaɓe ɓe jonayi gonagal no waɗe. Eɗum tiɗani inniraɓe sukaɓe woɓɓe. No wodi kulle kewɗe ɗe min ƴamtata. Yaadu hande du tawa kana nder lawol jeetati lewru mars ittanade rewɓe ngam ƴamtude hakkeji mu'en.
Ministre kajuɗo yaadu rewɓe haali ɓeydari ko rewɓe ladde keɓi nder Niger. Madame El Bak Adam Zainabou.
Rewɓe ladde ngam mu'en waɗi komiɗen tawa ɗo. No wodi golleji gatteɗi yaade nder gure ladde mbate iɓe ɓurmen ɗuɗuɗe. Waɗi komiɗon tewtana ɓe hakkeji maɓɓe denne ɗe reji golleji gatteɗi no joga mana mum hollude ko rewɓe no ɗon iɓe kaani heƴƴuɗe du ko'e maɓɓe.
To gendiraɗo hoorejo leydi on burtaki rewɓe kii tawa kana miccittide nokku to rewɓe tawda nder leydi Niger.
Rewɓe ladde ngam mu'en waɗi komiɗen tawa ɗo. No wodi golleji gatteɗi yaade nder gure ladde mbate iɓe ɓurmen ɗuɗuɗe. Waɗi komiɗon tewtana ɓe hakkeji maɓɓe denne ɗe reji golleji gatteɗi no joga mana mum hollude ko rewɓe no ɗon iɓe kaani heƴƴuɗe du ko'e maɓɓe.
Fedde Cœur International Allah e ñalande ɗe hokki talkuru andanede ko waɗi rewɓe e worɓe wadduɓe balla gamu far yaadu yesso rewɓe fudu farto rewɓe ralde.